amor. Baby, mon amor. Hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe, hani nishushe mabani. Ni gege, ni gege, ni koko tabani. Mi amor, nikuite jina gani baby? Hani, boo, mon amor. Jina gani mahabuba azizi? Mon amour, oh mon amour.
Kimamba on the beats. Unavyonipa never seen before. Wengine wanini? Oh la la la, la la la. Never seen before. Tewote mpaka kifo. Madunga embe wanini? Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, huo mwavuli.
Nishushe mabani, nigege, nigege, mikoko tabani.
Mi amor,
nikuite jina gani baby? Honey.